eɗen gooɗi hannde jooni min tori min tawi sappo e joyi studio kalangu nani habaruji fulfulde. Wari jan ñalli e moɗon Soumana Amadou janganta habaruji ɗi. Min puɗɗinan gofugina anndal luumo maggol ngo dooso hankende woni ko yiite naati e muɗum wuli keddi feccere wuro ngo jawdi boni e musanne. Caggal yahdu e hawrine mawnde parti gonɗi gaɗa laamu waɗi on nana neɗɗo fof haali e ko yi e majju. Yewtere men pendinol e gartan do filla ngulu luumo dooso maggo ko waɗi ton enna keña. Kori jan hirti e moɗon nonni fawar joni so en ƴeewi keñan alal ngal enen jeetati lewru janvier wonno ko ngulu naati lewi luumo ngo dooso wakkati yande jeɗɗi futuro feccere luumo ngo fuɗu konnan wuli mbako ngo wulidi konnan ni ko heewi boni e maggego har filla ko darto jawdi ndennene kadi ɗum waɗdi ko fawar joni bandi min gonto enɗa Dawda Hassan yeehi yowi newo no ngulu ngu waɗiri ilu keña nde en dannani yewtere nde waɗdi ko firta e fulfulde.
Har yande jeɗɗi futuro kam butigiyel aranal fuɗɗi no jaɓa, ndenko butigiiji gon kinni no jaɓa, tawi jama'aare e jama'aare no dari wawta wonni fuy, woɓɓe no kuuɓa, woɓɓe no itta kulle mu'en no boɗɗina ngulogon. Gaɗa puɗɗol ngulogon mintaji waranja kaɓɓiniɓe baroɓe hiite ɓenɗon yotti, ɗum ɓeydan himɓe ɓen he hooreɓe sembe he barol hiite ɓen. Fotodiri fekkere luumo gon fuu hiite nyaami. Nomer mo wuro dooso haaliri waɗi wakkati fadde ɓe keɓta ɓe nyifa hiite gen. Neni Idrissa Issifou mer mo dooso no haaliri.
Pour l'instant moi je pas
giwnam mi wawta wiide hunde fuu nder majjum, amma ni ko tawa ɗo rafi kaggaki jawdi kan tawa nder mum. Sogeji pipa on wakkati fuu o ƴama mballaga o nyamdi ceede maɓɓe gollitirɗe ɗen fuu, ndenne hana rafi essence non sogeji pipa ɗin no tawa ɗon de mi anda mana majjum.
Bonanda o mawni no gouverneur mo wuro dooso Moussa Assoumane haaliri. Rafi bawɗe waɗi baroɓe hiite ge waɗi ɓe keɓayi ɓe gaɗa golle maɓɓe. Nani ko gouverneur on haali.
Allah yettama commerçant ɓen ɗo min mbiyamɓe kamɓe e muñal policeji ɗi no gaɗan dimma on. Min ƴammi ba sokeji pipa ɗi boboy gara paabomi, deyi ko ɓuri mettude ɓe mbi rafi essence ɓe mbawta warde. Min ƴammi Kassim Ballaga hedde compagnie sogeji on loreji ndiyam kamɓen du waray. On jii sogeji kawdiji fillo ndenago ɗin fuu gaɗi ballagaji muɗum yaade nimɓe wuro ngo. Ba ko ɓe keƴoraka gollitirɗi Allah e ballaga nimɓe hiite nge ñifama kaddi to nanguno ɗum.
Jonkay luumo gon maɓɓama faa ɓe keɓa ɓe paama ko saabi gulo gon na faamude mursere waɗuɗi.
Hooreejo leydi Niger Issou Mahamadou no tawa illo ASEAN en ɗan toyte Riyad gallude lamor leydi Saudiya nokku to yaari jahangal illu jeɗɗi lewru ndu yahde sappo e tati fuu omo tawa ton en ɗam. O yiidi e kananke leydi makka on enɗa mbiyeteɗo Salman bin Abdul Aziz keñande enɗan. Ɓe kaali do kulateji kewɗe ɓe dekki junngo doɗɗireji narral hakkulleɗe men ɗiɗɗe enɗan. Nani yono habaru ono wardi.
Yerno habaru on haaliri laabi nayi woni koɓe nde koye juuɗe dow mum. Laawol alango ngol no ndaara dow filla ndenaagu laawol ɗiɗaɓol ngol du ñamaale ceede ngam ñibdiiji lekkoliiji pamari ley leydi Niger e humnude ceede ɗe Niger ñalmino to maɓɓe ɓe kominii ɗum ngam ñiɓol barage kanndaaji e faande tabitidde laabi Saudiya dow gaɗol forage uji e basol ɓulli e keerol ko yarta yeeso gure ladde ley Afrique. Mamadou Issoufou yiidi e ministre kawjiiɗo filla hijjoore biyeteɗo docteur Mohamed Ibn Tine ɓe njewtiɗi dow filla ko ndarto hijjoore warorde. Caggal jiidal maɓɓe kananke leydi Saudiya Salman Ibn Abdul Aziz bin Al Saudi waɗani hoorejo leydi Niger darja mawɗo mo leydi ndin indirtirteɗo Rua Abdul Aziz.
Nonni a gaccako marhamma. Nonni himɓe ujunaji e ujunaji hono woni ko fawar joni mburti keñan ɗum ndu konnan ngam batte hono hollude yidde muɗum yahde e hoorejo leydi Niger Issou Mahamadou e golle ɗi onno waɗa ɓeydu konnan jakana e partiji gonɗi e laamu ɗi enɗa ɗo enna gallu ñeme gendaire e difa woni koɓe gaɗi ɗum ndenne ndeke hawritere nde enna koɓe gaɗi ɗum ndu konɗan ni mbiyeteɗo fande Mohamed Bazoum hoorejo parti mawɗo mbiyete PNDS tarayi on enɗan ni o haali ko haali ɗum ndu o ñupiti o mucci seeɗa yaade e parti mbiteɗo Lumana Africa kañum e hoorejo Mouhamma Amadou ɗum ndu konɗan ni ɗo filla ko ndar duuɓi jeɗɗi wanno kandu konɗan ni e hooraku. Nani mbiyeteɗo Bana Ibrahim gonɗo le parti mbiteɗo Lumana Africa ko haali ɗo filla ko o yi e hawrinde keñande.
première chose c'est que ça nous étonne pas
dum haydina kemi illunde dub ujinaaji di e safa e tati ko laamugo laataaki hunde koto kujinargal parti amino e horejo mudun dirbangel mido miccintina horejo parti biiteedo bazou mohammed o wada ko hennidi no budo yaa naata der fila konuli di dar tamago miden andi ko woni mo filo ko watta kujinargal no faawi e goddo non hana hamma amadu non o yaa o fondi to der parti makko fa heba nimbe parti makko ben keba koloma seni o milta ko fa wada dum min kay mido milo fa wada midana dum miccintinamo ko min e mabbe gonduno e durongo der wakkati no fedde wi'etende CFDR latinde kan wonno kawral pelle partiji politique din kambe pelle jingo non be bibbe leedi ko be fu hande be tawa der cabinet mo pende sareya bibbe Niger pami ko hana bazum ma mamad isufi kambe ngarta bi'a jingo non be bibbe leedi kambe parti di gala gadda lam din fu dande worre gondi
e le parti de l'opposition
tayru jimba horeje model ma aykata kandu konna wana le parti di galana gangalana ga kandu konna e le jile makko wi gomnati en dan hepputin lamad le dino
de la marche du 21 décembre
burta higadaki nogay e go o lewru décembre i pelle gondi no jiwnana bibbe leedi wadi e burta higadaki kinaki ko handi tubay konseyeji wadi dun kan hollata ko gomnati on heppi e maragal mum gan hakkeji bibbe leedi non be gada tubaki konseyeji kenan jetati e lewru janvier ko fotodir hemu amma gomnati on muyana dula nyalana den don gam bonna jawdi leedi himbe funo andi ko min gi kenga na way min gan dudal garbe to burtaki be ko wana be der redu leydi men to wobbe joba hana himbe gallu nyemeyno pigiro hakkiloji himbe hecci bibbe leydi no domi balla ko jo en parti politikiji leydi men he godube andal gonno laamu handana heba himbe godube andal jamirobe he moddere he laabi lobbi gam batta hebe der fi jabdi gollobe yobe jande lobbere hebe e cellal bibbe leydi har ko darta denako en dundo ganje hol yeso hebe
securite et les finances publiques
caggal mo nifane Boubacar Sabo o do wana e le parti mitete PNDS tare ya o wi kawral mabbe kenyal gal no holla ko himbe mabbe kanyi demokrasie no yetti Allah der leydi Niger.
Hier les gens sont sortis.
Tiyanga jamaare wurtake ganjiwnana horejo leydi do gollal gal o woni imo wada gada dido min kollamo ko min ngada makko hana hanko tanno min gala jote he bibbe leydi der burtaki gada kenga sabi ibe andi ko horejo leydi golli dum wadi be burti be kiani ko e mabbe ko horejo leydi watti yeso onon andi der labi demokrasi neddo no wi a gonga yida andude dum min kay der andal gal mi wodi der fi parti amin der sigilaji amin ifu mido andi ko idi moddi himbe bawta wi horejo leydi gollay der dubi joy bittidi onon he ko e modon on giani ko e mo himbe burti be kenga hana gambude kema didi na kema nay be burti gani do handa be pandina bibbe leydi
fantiliser les citoyens nigériens
ello altinerde lewru janvier ko jabbi dum wonno ko faane mitere salum mumuni joga horejo farjo ni fedde jingono suudu baba torodi nanga yara uddaba kasu sayi en dum kondani wonnana e do filla wakkati mo ummino o salade hono fawar jondu konda araaji gondo jaare leedi burkina nanga tona torodi sina watte hono wantere illum wakkati mudum yottaaki o wino han tay dum tokki lawol caggal nangol makko non wonno ko holjo holjo naati hakkuni himbe wurngo kany haabinibe himbe sappo e tato nanga caggal makko sappo e tato be ko be nanga dido yo faama jangobe l'école sappo e ko heddibe konda yarama garo kasuto en sai illu alarbarnde nenne kanko salum mumuni jogo kanko e himbe sappo e ko nanga be fu jango woni ko kitotodo mo garol kite sayi nanoyto yew ala mabbe noni faar jaar filla ko nartu janginol du ko na sappo e tat lewru decembre du na sappo e jeego de woni ko gonot leedi Niger kany e cause Niger e sina sebbe hon pelle jingonojo janginobe ligotobe leedi Niger njey pamro do kulantareje der majjen tawa do filla jobol kero njottiji mabbe gondi no deegi kambe janginobe ligotobe nenne ne kay du ko na njottiidi anda ngadi na ngadai wakkati mo kalte o lekkolo hebi mabbitina mabbitay no kuje fu dum woni ko bandimi gungu Muhammad Dantani noddi subako o e faande mi tedo mon kay laalidu gondo e le fedde sina sebbe kanye kwa zinani kwa hala ni tu
si
de ƴewtinama hitaane hikkade dow dimma jande miɗo wawa hiide waɗay balɗe lesso jande mum ko heɓa ƴewtine daare ɗereji sukaɓe école naka yeeji ɗi metreɓe windata nder siri jande koɓe gatta on dana ɗon hollata ko jande heɓaka ɗum daraki ɗon dofa nder reedu leydi men janguinoɓe e joɓaka lebbi tati yaada lebbi nayyi nder poytir di to mawni hokkani din toon ko jande ummiti kamɓen dow ɓe gatti layri gam ɓe gala eɓe yaaha ɓe janguina fa warande hannden nder reedu leydi men poytiri pamari hokkani balɗen ɗe to woɓɓe coƴƴitaki nder classe uji mabɓe saabi rafi narral no cakka mabɓe he gomnati um dow aadi di gomnati hooƴi yottinayi bandiraɓe amin gon no ɗon ɓe keɓay jobdi mabɓe lebbi ɗiɗi yaada lebbi tati kamɓen dow ɓe puɗɗay janguinol gol ɗum waɗi min bawta wi'i jande nden ɗon no yehira no haaniri nder reedu leydi men di ƴeweene hannden jeenayi lewru janvier duumo gonɗen nder mum fa waranden joni jobdi lewru décembre yoɓaka ɗo yaade kantol jeɗɗiɗo de deni yoɓaka ayi himɓe no mbawa coƴƴito nder murter ko watta wakkati fuuden
har filla ko narto sigila ko watte jande lebbi tati arandeji ɗi enna kanne toye woni ko ɗum tawa ɗum waddi ko fane zacary hima barkire kam woni docteur kawjiɗo filla jandeji hakkundeji leydi ñemeyi o haalani ɗum bandemin gongu mouhammad ɗantani
dima on min mbawta wadde ɗum nder wakkati o dima on dunde no waɗe saniide janguirde nde windi talkuru hokki ko ɗum waɗe gam kamɓe tan ɓe mbawta wiide nder janguirde amin ɗum waɗa nden e batol leru janvier noon min mbindata talkuru min nilda sarusi kawjiɗo filla jandeji caka nder département ji ɗin e conseilléɓe ɓen ɓen jata ƴeewa noye sigilaji jande ɗin gonno jaara toye ɓe tawa dow mum ɗum du sai batol leru février noon hollete dima ko waɗa gaɗa mum wiite e terɗe capanɗe tati yaadi e terɗe capanɗe nayyi woni ko golla dow filla jande komin andi wiide ni ko jande fuɗɗama ley caka lebbi ɗiɗi ɗin fuu noɗon yaara no woɗiri amma gaɗa mum wala fuu kokko dimma ko waɗa
noonni wontira filla pirto ɓalli e latol baal dukonna ni dow filla ittodirol dukonnal latol baal ngol ena pelle ɓurtuɗɗe leydi niger ñalande keñande enɗa hono pottanɗe tati woni ko waɗi as fan yeyi jalowi racing club mo ñame ɗiɗi e ɓolum noonni jangorzo kañu ako canado mbawodira e ɓolum ɓolum woni koɓe mburti dowi fa wara jondo as doane kandu fedde muɗum jalake fedde urana ɗiɗi e ɓolum noonni fa wara joni alarba faɗɗi jango o woni ko fano ñalande jeɗɗe ɓerɗe yata waɗa ñande mum dukonna jangorzo fotto e urana to enɗa mara adi ɗo dukona as doane hawna e akko kana gallu ñeme
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
no wontira har filla ko darto ngulu luumo doso manggo keña nde enɗan ni eɗen garta dow muɗum saabu nde ƴeewama ni hono kullantereje boni sanne nder muɗum yoga e luumo ngodu fuu bitigaji kewɗi yiite woni ko ñaami ɗum ndenene kadi ɗum waddi ko faar joni e garta e ndenɗo yewtere fananno ndenene kay yewtere nde bandimin Dawda Hassan waddanimin ɗo min pirɗe fulfulde
luumo dosogo illa tuba ko warayi go singa luumo go no ñaama ñande fuu wala ko sonnotake ɗon no ɓura tendeje ujunere ko tawa nder luumo gonɗon no laamiɗo doso haaliri gulo gango ñande alal ngal ñaami feccere luumo gon fuu madame fatuma huunde fuu ko woodi nder luumo gon fuu hiite ñaami
uti galɗal ngal yiitongal fuu hecci kengan ƴuwoymi koƴol gineji ngam min kay mi laasibake gineji am saabu gineji toymi sokkoto no tawa ɗon mi wari du ñame mi hoƴƴi gineji ɗinne fumbuli wala fuu burtingel koppuji kamɓe tasaji connanmi
koppude tasa negi nera
laamiɗo leydi doso wi allah ko muuyi watta neɗɗo fuu wawta haɗi ɗum eɓe eela jon en bawɗe faaboroɓe nani ko laamiɗo on haali
halaka somo ayde bayi
fa wari joni miɗo andi golleji domuɗi ñiɓitaki luumo ngo miɗo miila du bako mettorgal ɓernde e mbulo luumo ngo nani min dara sigila oye min koƴƴititto gam miɗo andi ko laamu jonɗo ngu e golleji ɗi ardini ɗin accirta luumo ngonni ndenne ko eelanmi modiɓɓe ɓen ɓe eelanami allah tawe ɗum wartanimi moƴƴere
laawol gol woni arande ko luumo doso no wula
dow ɗum woni ko habaruji ɓe fulfulde tili hannde en seyni eelen jon kammo e leydi hewtine en jaango tan to habaruji ɓe fulfulde keddi jaam aɗa waddi ɗum balla mum ko nanɗo habaruji ɗi mi hono wiyeto assalamu aleykum mbalen to jaam waali se kettino nano gongudu waddana on habaruji e awsankore